and the volley. We deserve a win.
The best.
Let you be said. We can sing peer.
Wa watu wa Marekani, hii ni watu wa Pakistan. Na miliki gun, flow na zimada. Pani kiwa boost kama dope done. Pick up the vibe, twende. Pick up the car, no kindo pende. Don't compare me with men. Pick up the time, no kemi ya twende. Hada kwa tembeze, barabara hata ni kiwa mze. Madalaka la yake ni nyingi pe. Nadalaja na vuka baraka day. On the kiche ane onage how. On the picture wane onage how. Skis sing, see a sing loud. MC sing, see a mini girl. Niki pop na pop bottles. Na shot my shadow baro. Una kapi karo. Sitaki matry tamo. Na baki na find my door. Na kope matendo ya giza. Na kope matendo ya giza. Kwa mbigu la visa. Inacho posi na giza. Na posi maliza. Wa like my nigga.
My nigga.
Pizza.
I can sing.
The ball.